Classic music.
Ulivyojita pika umamae, yani we ndo mauma. Mitambili wakushangae, I'm proud of you my uma. Nishogopie, kwani ye ndiye wa moyo pambio. Na kiombeki na mkia wa fagio.
Make a man wah 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 wah, woman why you do me la la like that? You make me sing na 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 na, she got that beauty kampa mama. Mapenzi anaweza kuchipua jangwani, mapenzi ya danganyi usifanye utani. Shikwa na polisi utafungwa ukae ndani, yakikushika mapenzi mambo hadharani. Kubebe mgongoni kuzungushe mtani, au funguwe moyo ndani uone thamani. No game, game over nimesare. Sina sera, sina agenda, sina pa kwenda, mtu ukipenda danger, naweza kusaga chuma kwa
brenda. Bika umamae, yani wende umauma. Itambili wakushangae, I'm proud of you my woman. Nishogopie, kwani ye ndiye wa moyo pambio. Na kiombeki na mkia wa fagio. Fagio, fagio. You too much sweet. Unapotabasamu nishirum. My lemon, my sugar, sugar, tum tum. Proud of you, my woman. Me so go be you. Tawe no nyota ya kamchezu. Higara makuna chade zodezu. Wambie pangu shatulea bila kiungulea.
Anachotaka na kata pochi na mnunulia. Na mwaga manoti na udumia. Haitaji tochi na mulikia. Kashavua kweke vua koti na mkumbatia. I need you by my side, need you in my life. Girl, I wanna marry you, can you be my wife? Skumagi sera za kuja kukura hai. Me, I tell you no lie, walai, my mom die. Nanipandisha mizuka, zuka. Naruka ruka matuta, tuta. Sifa nyingi za kukupa, na kupa. Mwendo kama umejisusa, unajisupa. Funga cast number moja top top. Kute mwanamke uswaza na jue sop sop. Chote na chofaa kinafaa dup dup. Wakinuka kikando bala.
Livujida pika umamae, yaniwe ndo mauma. Itabili wakushangae, I'm proud of you my woman. Nishogopie, yendie wa moyo pambio. Na kiombeki na mkia fagio. Fagio, fagio.
Stars. Niko na darasa.
Yep.
Yeah, baba. Ooh la la. Aba.